글쎄야, 뭐, 아, 여러분, 그만 먹으라 그런 거는 없어요, 예. 여러가 까르고, 얘가,
waa taa wasiir diyaaraduhu waxay ka cabanayaan iyaga iyo rakaabka raacayaba lacagada sheegay in lagu soo rogay garoonka maxay yihiin lacagahaaso
garoonka lacaga sheegaa laguma soo rogin garoonka lacaga labadaa jiro weeye sidada waxa weeye garoomada waxay u baahan yihiin amnigooda in la sugo sikuuritigooda la ilaaliyo qalab la keeno shaqooyinnada laga qabto marka sida garoomada caalamiga oo dhan ama xataa kuwa soomaaliya ku yaal oo ay kamid yihiin xabaar iyo hantaysa iyo garoomada kale oo dhan lacagta security-ga waa laga qaadaa si loo adkeeyo amniga garoomada marka lacagta yaradoo security-ga ayaa la yihi hala qaado oo sida garoomada kale oo meelwalba adduun ka jira hala tala siiyo diyaaraduhu way aqbaleen wayna bixiyaan laakiin qaarkood laba diyaaradood baa buuqaan wada iyo waxaan dhahaya daawada diyaarada kale caadiga u shaqeeyaan lacagtaas yarna waa lacag loogu adeegayo amniga garoomada oo qalabka iyo shaqaalaha iyo hawsha maamulkeeda lagu wado waana sharci weeye meel walba oo garoomada adduunka ama kuwa wadankeena ah si sharciga looga qaadaa sharciga waafaqsan tahay diyaaraduna way aqbaleen laakiin hal cabalada ayaa waxaa wada buuq ah
wasiir laakiin lacagtaana horey looma qaadi jirin waa $20 khidmad ah oo cusub marka maxaa lagu bixinayaa lacagtan
lacagtaas waxa weeye security fee weeye waa lacagta airport duty ah wayo erborada waxaa qabaad amnigooda in la casreeyo in qalab la keeno extrayadii la keeno wogtooyadii qalabkii saamarooyinkii waxaa lawixii erborada caalamiga u baahan in la keeno shaqaalo cusub loo tababaro aqoon leh oo dadkii kor loo qaado amniga marka waxaas hadda wax u baahan yahi wax lagu socodsiiyo sidaa darteed ayaa dawladdu garatay in fiiga la qaado sida garoomada kale weliba way ka jabanyihin hargeysakariga labaatan baa la qaada xabar intaa ka badan baa la qaada marka diimaha ugu yaraaba puntland goysay in lagu socodsiiyo dadka u sareysa shacabka diyaaradaha oo caadiga u shaqeynayo ama raba ina nidaamka iyo sharciga ogolaadaanna way aqbaleen shaqaduna way socotaa laakiin hal ama laba diyaaradood oo si siyaasadaysan hore dadka ugu fixiyaan ama arrinta ay diidaan oo sharciga u hoseysan ayaa waxaa wada